Sasha. Caution.
Ndova ndi chimufuna zvinji ngaendo dzibudza uri rawana muthu naya ndova budza achitesa zviboni thama dzanga dzambudza ndangati zviboni mbiluni zvichikovava zotoma undemera ungandigogonya tava zotoma undemera ungandigogonya tava vatambesanga nehurufuno ndomneya nazvote zvina ṱoḓa na chelede ndamneya ndova chimufuna chimpandela ndova ndisa kholwa nga ntutshela saka achitoḓa ndamseḓa Ndova chimufuna chimpandela Ndova ndisa kholwa nga ntutshela saka achitoḓa ndamseḓa
Ndova chimufuna chimpandela vuwa nga matsheloni ndi khoya u mpandela uri achafuna isha yakokandela Ndova ndi chimufuna ndisa ṱoḓi no mututshela Ndova ndi chimufuna ndisa ṱoḓi no mutshitshela
Ndova
ndi chimufuna chimpandela Ndova ndisa kholwa nga ntutshela saka achitoḓa ndamseḓa Ndova ndi chimufuna chimpandela Ndova ndisa kholwa nga ntutshela saka achitoḓa ndamseḓa Ndova ndi chimufuna mbilu ndomuneya yoṱhe achikosina khona anambotuwa tshoṱhe anziya ndi ndoṱhe Ndova chimufuna ndova chimpandela atoḓa zwa u ṱhola na manala ndamurengela ova achikakamara stili ndamufarela dzi empty promise uri anga situwe mara sina onṱutshela
Ndova ndi chimufuna chimpandela Ndova ndisa kholwa nga ntutshela saka achitoḓa ndamseḓa Ndova ndi chimufuna chimpandela Ndova ndisa kholwa nga ntutshela saka achitoḓa ndamseḓa